zombie skutajumu. Hey. Badi. Hello. Bado kidogo.
Yes, yes, yes.
It's the kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Ajino.
Yes, yes, yes.
Funga magete. Aya funga magete. Ale funga magete. Aya funga magete. Hello. Pesa nyingi, ama tujiteke, no, no, no. Pesa nyingi, leta watoto kono, no. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto po no no. Shauli zao kimpango wao kwani siatuli kwao. Na mwaka huu tutapija bebe zao. Situmetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shima nimetema.
Situmetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawano masikini. Hero sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga magete. Haya funga magete. Funga magete. Aya funga magete. Funga magete. Aya funga magete. Ale funga magete. Aya funga magete. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah. Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
Kidogo.
Away.
Yes, yes, yes.
Maskini leo tumepata.
Oh, 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 oh.
Na wala hatuoni wala tusikii akili ya mbwata.
Oh, 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 oh.
Sagodi leo amemaliza utata.
Oh, oh, oh.
Hakuna kesi mbwa kala mbwa kupaka kala paka.
Oh, 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 oh.
Away. Jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shima nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shima nimetema.
Wanangwe, niko wapi? Tugawano masikini. Heyo sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Aya funga mageti. Ale funga mageti. Aya funga mageti. Funga mageti. Aya funga mageti. Funga magete. Aya funga magete. Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Bado kidogo.
Yes, 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 yes.
Kidogo.
Yes, yes, yes.
Achino wana man. Oshi wana man.
Oh.
Why you wanna man? Why you wanna man? Papi, papi, lo.
Hello.